Yeah. It's all for boys. All the notes music.
Respect.
Yeah. Music my mission, music addiction. Unafanya kwa desire, minafanya kwa passion. The conscious is clear, just in addition. Kibango tuna rhymes, part of creation. Mbora wa mandishi, nanipa marifa. Boya shtuka, ikiso kilinge cha sifa. Nina confidence, natanda juu ya uwazi. Niko fearless, no one got a voice cars. Nina chana, how the party, life is adam, tunakumana. Na kinasa, kinanipa wasaa. Na wanasa, na bako na shenga. Wanapenda na vyo flow, kwa eminato na wachanganya. Wanadata na vyo change slow. Hadi kuenda faster, na wakusanya, na wangawanya. Na watawanya, na wapa kibuti. Respect, respect kwa wana. Sorry, respect for respect kwa sana. Respect, respect kwa all the notes. Respect, respect to the fire. Respect, respect kwa wana. Sorry, respect for respect kwa sana. Respect, respect for all the notes. Respect, respect to the fire. Conscious rapper, when you see us I'm top. Respect kwa papa, mama kune kata. Design wana sanda, how I'm a superstar. Hip hop kiwanda, bongo flavor ndo bija. Time and there, me time and kuza. Arakati zinendelea, all the notes na washangaza. Peace kwa babu sea, me time na kutukuza. Muziki unendelea, when you think you too make you guza. Uchu wa kazi, nikuwa na mshahara na. Uchu wa mavazi, nikupata hawara ina. Uchu wa mapenzi, nikuwa na mpenzi na. Uchu wa ngono, kizidi mwisho shenzi na. Na penetrate, na infiltrate. Na demonstrate, na illustrate, na create, na formulate. Na uka the best verse, you wanna say now, just say yes, we all blessed na. Respect, respect kwa wana. Sorry, respect kwa sana. Respect, respect kwa all the notes. Respect, respect to the fire. Respect, respect kwa wana. Sorry, respect kwa sana. Respect, respect for all the notes. Respect, respect to the fire.